Yankee supplier. Don't come promote you.
Yeah.
How true?
Yeah.
Jimmy.
Onalia, mama, 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 mama,
mama, mama, mama.
Minalia, mama, mama, mama. Now me body lika haundo pendo mekwisha sambo na unataka sifa kila siku kukasili gada unaleta visa nyumbani ujapika sasa ndo mapenzi gani haupendo shakwisha sambo na nyingi pilika unaleta unantisha kama ushapata wako we mbele yangu pita usilete masiala yako mapenzi anantisha we mama anantisha unalia mama mama mama. Mama, 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 mama.
Mama, mama, mama.
Yali mapenzi ya zamani za yangu wapi? Mapenzi yamekuwa machafu chafu sote na safi. Mapenzi yamepigwa pasi mitena basi. Mapenzi alikuwa freshi tena safi. Mapenzi sasa mekwisha na mchumba naleta vita. Nkimwita na kasirikada. We mapicha picha sante mtu napishana. Kelele kwa mama mbaga na nitukana. Anashindwa kumfamisha mama mama si anajua. Lakini nashindwa kuelewa kama tozingua. Ani mapenzi basi mama aliniambia. Aliniambia mimi kangangania. Unalia mama mama mama.
Mama, 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 mama.
Unalia mama, mama, mama,
mama, mama, mama.
Minalia mama, mama, mama,
mama, mama, mama.
HK ndo bigi smadisera. Alisalimeza na baba imani wa smadisera. Wapi baba Edisoni smadisera. Alisalimeza na baba Kausari. Kesto Paris mwonche yu. Ali salime sana MJ Babu wa Pewe, Baba Mariamu, Roja Moko, Moko.
Dinyo kan, dinyo kan.
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.
Muziki, paka kitani kwako na chunky supplier.com.
Welcome music.